Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jandiga faadu hala Mamadou Sama Sigo jam wali sakrabe hedibe. Tala tare kenyen woni ko gubal rande wala hijjobe gouvernement ben warti Bamako do be benna cedi ke wiide hijjore hikande feewi fayso ben metti yogaji taykama. Heja golle iwde 2023 tugore 2027 mbiyen do jogola bondo bibe adama huncanama hore talatare kenyan e wi landinobe be ana e lendudo talkuru dati dabreji habbo di mbiyen dido torraji di bangal yambere binal mutingal hande maman halam den trupungaji region di gonbe natude le ngaldure de di gon sembe kabarji amen hande mbiyen bet alal bare 2 juillet 2023 bismillah sakraw hijora hikatimi diwawo arande ben ardi do warde yottike baro por président Modibo Keita talatare kenyan ben 9 juillet 2023 be mbara teme tato en jetto hijobe gouvernement ngatube be lamko be holti video diwoji goddi dun lawul warde ka non ben hajja elaji embe be goytike ala hali landinal agence ngaji yogaji kanko Moussa Malick Sow wonko hebani ka defo sango sita sidibe e alcisse
jama an buti non maison de hajj de talatare bete mudun mublaji an jokkundur le cour on mangal pal ana wonde yili yila hakuna jamaren ana hakila ay an hijjinkobe ana borni kaddam en daneje ana jogi tebeji ana wirra tan yogabe ana jogi dolle mu en ben kala jamaren honane o hijji hitane 2023 wadira
toujours la vente la son dirage le retour fana mekete pareil c'est pas encourageant quoi
c'est ça de roi de 5000 ourde wadirde no wirani fay fechude men ne chuni loteliji la tagi hune ni min garti leede amen du hewtugol kaake amen du hune fukura dum tidde min beltaki en golle o landinirani
de l'organisation
Amadou Maiga kan wo dire de l'agence des voyages Dunia Travel Service o holliti wi hijjinkobe tem neyon e chefan jeegon e jeddon wonko yehi e inde agence makon ko hani wirfitade sappo no le rusui o holliti fa hanne torral kewdi matade le hijji hikka hitan 2023
yoro koroni ani nyege
nokkulal e ana fandi nyege de hewa dum lati tiddala modo juude am dum wana hune heere dum hitane fu adadu hijjobe ana beydo dan de fa yetto nyege de ne fay hune beeta ko mi so wana dum agence am oka hebay cittalaji nawdi
sande
imma draj amen fiyadi fu yalla hore maison de hijji ana heba holli ta ilay mande o kabaru hebe lawona
sakam batul haklaji modu kabaru banga bem am facebook and twitter yow tawul ko golla iwde 2018 tugare 2022 ben do jogola bondo bibbe adama bodama ne tratar ne jeu bam ko do be jewtude meme dun hala golleji sartadi iwde 2023 tugare 2027 den no sisli o woni habbo ben jogola bondo yimbe hiwde ben leedi e ko nande mudun leedi mali den no landin dun won fedde leedi ni moni de habbo ben jogola bondo yimbe e ko nande mudun den no dudo dido telki didde den no hultan widani majji kabaru wita wita kandum maccu ka den no e ke ko tonga hen ko hultan wiide na feewi san kanko enza trawerta matun ke dana fostamo alcc e stasidibe
duwe wat wonno joodma be yawtaade kay jabande datol jokkangol hitane 2018 yaade hitane 2022 ele imadraji fa hada margal tawangal so dum fottike do du e be anni waytidde lawon gol be anni nangudal hitane 2023 yaade 2027 fewde majjum golleji majjum ka won fedde ngaro fa ardo dum samake umu ek cheru nyare kany woni horejo fedde ne ndudirta comité national de la lutte contre la traite des personnes au Mali
Mali kay fedde ndudirten OIM dokkondiru juude fi dabiri honana habirta ferigol jamarene le leedni gona nato sabe hannen yimbe fu ferbe to bama nanga ana way faabede bangal chafaje ma feso torra heetu be de laabi daw dawru be de waawi wadde jukku ngoji fedde e yimbe wadbe di golleji
ministre kumani do sarugol kany hakkeji bibe adama en le leedi amendi do woni kanko Mahamudu Kasuge ka holiti wiide lawol itangol jongol seraji kewdi anay mudum
ce plan d'action o dabri fiado le leni ana dogodo kulle tati go o mudum faddat be yimbe dibbel mudum rentude be tatbel mudum tongude yimbe hetnobe be torraji tegal mudum dabri keso ana fiya honane di golleji honjirta hore pamle hitan 2023 yottal hitan 2024 ko nari bangal sariyaji holitaadi le leedi meden di
le bato o Mahamudu Kasuge nardi yimbelle be golleji di wodani fu wada ko waawi yalla na timmina tal kaku iude le leede amendi habadu rafi golle iude le lindi
lamdule bangal biinal hangal fuddude mbiyan nyande alkamsar ne to mutti tun jukiti no fewire der no tup ngajjo kaji yottike tun kan joyogaji ana lawol warde mentelaji ben kan du tiala yogaji e tawedo fuf holti wiide be landnani dido ben gal do kartal gal ko goto fuf de do ben dido tup ngajji na hani hinnade gede jeddi der no iwde ko yete balle yottade solo cœur mbiyan ensemble instrumental théâtre ngajji fa yottade jimi orchestre kan ko mariam kulbali won ko hebe ne kedo fa sango al cc et cita situé
bande ku chala jaborade lamu segu kejabe region ngaji di ka fu holiti wiide ana landini hawrtude e bienal do woni ngaldo kawrtal fina tawa tawede tiddalaji mata di fuddornde bangal jawdi fu nam holiti wiide kanko al hasan tangara o horejo kumani do fina tawa le lamu ku chala mahamadu tolo woni ardido kejabe lamu segu
lanngol ne yembere yafe sanne gaddo e tawede fu yib halfam di golleji de ngol man hannen lanni ken fatili yime do be bamako tammi do me hannen fami yaadam mutti ga sakta joni men nani wi yimbe jobe bamako ben ani han domde yimbe jobe nara gara
nara
ke jabe kuli korobe du holiti wiide ana landini hawrtude gal do kawrtal fina tawa be tombok tu njotti be asawere bettinde mutti ka holiti mette mudum fewde ta igol quran ole nuko jean pierre dara horejo fina tawa lamu kuli koro kan amadu talfije antirtero er mali ke jado be tombok tu be ana haltana mem ko domi do hem
les gens se sont
jamare holiti bodum sanne sab yimbe daraji fu watama li lamordane yalla ne yembere ana heba wadede kuma tetta fa hannen be tino fi dabri yalla pati kuran taja jamma ila suka
andinde tan wiide fedde de minu dirta mascotte yotti dike yimbe le yogabe urbe bamako mutitu
fande bangal ngal do kawrtal binal be kambe kumani be finata wajbe holti wiide dun latto sababu ben gondal kawral e kenya dun babu ndiral der no be holti wiide dun ana holta ben nana sembina jati wiide le malinkobe natini sane bangal telaji gurdude hono raf der nagu e kandandu mudum be holti wiide dun yata fi cagal latinar bangal kebal e kenya dun landinal e ko nandu mudum lala sawalati info ko ben ka do fa sango sita sirbe e lcc
fedde nodirtene mouvement national pour la culture et l'excellence ana teutre bibbe leedi malfo tinno watta koyde mudun e nde yembere ko nodirte biennal lewi amiru ne fedde bala moussa mayga ko holliti widdu nyalane to jema kawta yeda kabaroji ko natto sabe waddude jian e deejere le fina tawa meden
biennal o hor sa ewi tariki mudum yo sukabe jokolbe wadana yella be keba nangondirde e lato dane wotere be kala hala jam nangondirgol tan watta so mi keba hunchande hore tiddalaji di halaji amen di mi kalta di miden jidi malin kobe to tawa fu hedo dum yella jam boyo ana heba warture leede amen di
lewi kanko noddirta abdullah hash bokum directeur regional fina tawa gawo ko holliti wiccagan imadraji mod wadade fu fa hande torra yogaj ana mata ko nari bangal jawdi ko watte le ne yembere kono tewtral lam on tinno fiya dabiriji yalla ne yembere ana heba lawol no muiran
tiddala o kaso ngonga o bangal jawdi ni du wodani sabi wakati wadino mide jidino biennal o lamu leji ni tawa ana darde mudum dum an holita wede sadda landingol mako leji ni warta fa darde mudum nyaloma hande on e region ngaji ngarbe hawrude hembe darde sadda mudum sumi mbawi hertande fewde biennal o urde to lamu lindi dum latto hunde nafore sanne sabi dum latto sababu e juude amem landinaade fagaso
caggal mudun hebugo ne yembere huntinde hore ana bili de kulleji hewdi go mudun honande den lalninte dibbel mudun yo lafi deejere ko mata tun gaddo e tabede fu horebe lalnobe ne yembere holiti wi dabiri fu fiyama yala torraj ko mata fu ana hunce do e nenyalane amadou traveri kanyon directeur regional fina tawa lamu mutti
min ka mi de mili tiddalaji kewdi ana hem di yoga e mudum woni denango fa yotto landinde dum hore ko nayor bangal denango ka dunke andan be kabaru majum kan holiti wiide dabiriji di ka fu fi haama e be gondi wadde lugo goji nyaloma fu alla fetu yimbe el hewbe woni urbe tomboktu tawdini gawo kita kay nukule kewdo godde ne nidi amendi fa war hawrahim le wakat jo o ka mi de gondi yiltade hakuna yimbe le ngarbe hawrude hembe famin jowtude e mabbe min jowtude e gouverneur o kay horebe deede ngarbe hawrude hembe
ne yembere ko noddirte biennal yu hune ko holliti tan ngari leedi malni lewi andame kabar fina tawa du sabi ben tewtra lam on fu tinno fi dabireji yalla ne yembere an heba wadre no wodiri miccitunde wi ne yembere ko noddirte biennal an han fuddade jeegon lewru juwe le genne motti yimobe ko heewi ana doma le onnuku le yontere mudunne
bangal yottore sembe caldi kan U23 leddi Mali ndi men kambe jagabulen espoir be ben mbasi e bangal final yaade final dum derno match demi final hakku e Maroc derno be tagal badi didi gor fuf bi ngadde be jehi ko wiete tiro but dum ne penalty dan non de do dum be mbasi ben be piaman nay e tati leddi Mali ndi e Guinée memondiran bangal daronde ben darande to be do woni final ben tuskil sakam pawbi do katen kabar jahande mi ton tan wasar fum ta dubbe mal amen bangal do yitruji amen de bangal application ju tamani hana do play store den non bian do set yitru meden magazine
yude jeego yaade sappo e jeego juillet hitane 2023 kabaruji bienal iwde mopti do studio tamani
sisili ngaldo bienal woni leydi mali tarki goto leydi ngotiri podoje gote
studio tamani ana martina on kupangal kawrital finata wame e domu on tawan hen jantoreji landi joda halaji do studio tamani
halaji mali
men yewtere meden rewbe hande dum maga fannan en wi do men kabar gouvernement kesso derno ko anda kay wen ko tonga e le sarjaji do ni chapantali temedere hokke rewbe be bangal postnaji nombatebe kay dun ngotontebe do ni sare wol zuru sangandi tama dun do tidnawali o do gouvernement o donno dum ko fajtali ben magazine meden andorno ministre be nogo en jottu anama be rewbe en jeegum kadi fa guita won ko hebene kay da fa sango min e sitasi do enyalejo ebi secrétaire général fedde rewbe kafu odo alqadra la holita teddingol sarewol 052 ka dufu tawde gundusuko dontani ministre de bokeso kumni do hun tangol hore kabaru rewbe yo dental be do rewbe e do ko hasindina
en pacto nyaade set sedan sabli temdra fu chafan tati heba ma pama do ana holita yibbe wadi bawde mebbe sabi sa jeewi ministre en rewbe golli bele ministre nan kumni kabaaje rewbe e sugabe wadi imadraaji mawdi do sabi nen to reb ko heewi ana watte le gouvernement gollal mudun ngaddo e tawede fo sa defa handen attan kulleji heewde ana nyaki handen le golleji gouvernement ko reba haani watte ko e mudun hen mena tewtra lam fa haane tinna fiat dabireji yala rewbe ben ana heba bame watte le gollal gouvernement fa heewa le nyalat warande sa du ana nato sabe rebe ndu heba dokkundira juude honene jien hebirte
fa hande wi makku rewbe to tama place ngaji ministre en bangal kabar gollirde kabar yite en jam e kay dun kabar cellal non kanko ko yate gundo siko holti wiide kasindene rewbe na kewi leede do gede de fuf
men me rewbe darribe ko mn mede golla jamma ila sukan mede le nangi li di golleji wonko sabata amme me walla worbe amme li galleji amme ko jafa sanne sabi mede hasngini e ballego tegal mudun jande fu mi wadin taake le golleji amme mede tijji o ministre debbo chubado wona fiya dabriji honan men me faabete le golleji amme sa sa e hanne fere kabaruji nyablaaji rebo ko heewi ana tampile mudun mede tijji so wad imadraaji di raaji ko heewi hema immo do rewbe ben fe ministre humne kabaru diyan e kuran wala fumi wa halde hande de golleji makko so wala ni o fuddo gollal fa wonto honme anta honen gollal makko yigirta mede tejji le nyalade warade golleji mabbe hollan ala hali le jindu
so kanko fatmata mayga radio fedde rewbe wonde lulirde afib rewbe fa handina hitina sere bangal ko sungaji mawdidi den no dar horojo transition o darade darna mudun litidin gol sarewul gol kedna fatmata mayga
sa yewi le tumode e jetti e jene ko wolli sur serano politi wi worbe rewbe fu fotu li kabar golleji laamu mali gaddu e tawede fu amma tan wi rewbe ko heewi baka mu wattata ko laamu on deni metti famede sanne sayi fañol man hande rewbe yogabe hisaga on li kabaruji laamu leedni ko rewbe ko heewi hande jikko mudum boni li laamu on mede tijji hande hore laamu hakkoni radio ana haani famtinedo do di kabaruji ko holliti jaati wi sariyaaji batal hakke rewbe nangirta sobe li leedni
non ko non dunde wuddu leedi ndi rewbe bañangara ndar lamkobe be teddinde ngidum mabbe 33 litem der kedda namba yam gindo goto rewbe daribe to bañangara
amon avi le
contact min son lamda mi wi an dar rewbe ko han bamede le gouvernement ada ka fe le o gouvernement kesso sa mena rewbe mi wad imadraaji mi habbe ke giddi ko boyi yalla di kulleji ana accale leedi ni asimi goyta kay gouvernement mudun ana han darara darugam en mena rewbe jodde bañangara mena tewtra gouvernement tinno bata tummode amen ne notira 050 sa saabu neɗɗo tummoɗo tan wonko wawi faabade men e rewɓe ne leydi Mali ni.
Mission wiide ngol ɗo sarewol 052 ne hokka rewɓe gueɗu capantati leydi temedere banggal postungaji mawɗi so nometeɓe so gotonteɓe. Yo sarewol ɓamagol wattu lewru décembre hitande 2015.